mwenyewe ya tuchunge. Kazi yangu mwimbaji Fred Ngambwe, mtoto wa Uganda. Sina mama wala baba, Lugwala ndiye atimizaye shida zangu. Uko Kenya, takuja Tanzania nini, tafika hawafika nzima, tatembea na bibi wangu.
Remember where you got it first. www.djericom.com.